降解，霓虹那苦意是哪里下？一夜瓦布嘎，可比让夜做夸妈妈扎，做苦里林巴，为我飞耶，那比贝。So kuvuga mubata kuzi ndababwire ko atawanye nawe mucunguzi
You are way more generous.